Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere min biyan jenay lewru septembre sappo jeɗɗiyamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗum moro waygal kanko noddirteɗo Fili Dembele won to ɓoggui jamɓe to. Jeɗɗi lewru septembre hitande 2023, jeɗɗi lewru septembre hitande 2024, hikka woni hitande caggal ko boto mo Tumbuto waɗa attaqué. Le majju en micciti to wi tan yimɓele keddiɓele hemɓe kewi sanne, o garan heɗade ley hen yoga e ceddiɓe ko yurmini sanne. Nayri bangal uttingol école ɓe mbi hile lewru octobre ndu go'o muɗum laamu o holliti wiide uttimɓe oɗo wattu yettaki fuddu jukkoje ne mbawi waɗede fewde muɗum hen. Ko ɓur rewɓele capanɗe jeegom gollonoɓe koye muɗen kañum gonde famminede ko nayri bangal laaɓal koni fana muɗum fa ƴewte yallano ɓeɗo rewɓele gollonoɓe koye muɗen no golleji muɗen kani yarta yeeso ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo kikiɗa hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Jeɗɗi lewru septembre hitande 2023, jeɗɗi lewru septembre hitande 2024, hikka woni hitande ko boto mo Tumbuto yimɓele ɓe paƴƴi bomboje fewde oɗo boto nokku noddirteɗo zaro e ɗum leyi ɗum woni laamu noddirteɗo Gourmara Roussi ɗum woɗɗirndeɗo ngallure ko yaata kilo ŋaji capantati noon holitira wide les région Tumbuto o. Le on ɗo wattu fuddo yimɓele hewɓe kañen keddille hen wattu joni ono yimɓele ɓe saraɓe muɗen keddille hen fa yettoɓe sikiraɓe muɗen keddille hen jeggitayno oɗo golle waɗɗirno ila ɓe mbi kollitiɗo hono ɗum keñen ɗum waɗɗirino. Wori Mamadou Sama Seko e Ousmane Niali Boudi.
Yo hitande mboyum sukaɓe ɗiɗo heddi hen gendam e sukaɓe ɗiɗon woɓɓe kay hisi yo yitima wuri metti mawɗi
ɗon. Yo seeda fo mbarowo calɗi mo Soumaila Ali Maiga waɗi o sakinke neɗɗo goto keddiɗo ley bonanno gaɗɗo fewde e bato Tumbuto ko yaloto handen fou yimɓe pammine fa gasa no masiba waɗiri.
Min duumi yo laamu o hendo kabar muɗum ɓe tewta golluɓe ɗum ɓe ɓe jukkira ɗum no ɗum haniri nden ɓenda amen ɓuuɓa
golleji hedde bato yimɓe hewɓe keɓata nafa muɗon. Ka noon sini o masiba waɗi boyi yonki hedde yimɓe yogaɓe jooɗiɓe sere maayo ngo woɓɓe kolti wide wala fof ko mbawi wadde goɗɗon.
Franchement so gonga haale mine huuli matal fi humtongol hoore kabaru ndenago gam ɓurtiga min peliti dawde ley bato saabi ɗum newani min kulle kewɗe fay goto dulla gulɗo fukkugol hakkillaji amen mbaltaki banggal naftoraji ɗum. Ka noon min gala dabre wonde min dada lamkoɓe tekkinakkumol yalla hadde on ɗiɗo bonodaji
yawar bato ngaji compagnie malien de navigation kuma naf hollitanoma farde bantinede kasen. Kano ministre kuminiɗo yawara holliti wiide dabareji ana gondi e fiyede yalla golleji mum ana puɗɗita.
Ɗiɗo kabaruji fanba heɓe dow ɗum won page amen Facebook fa yettoyo compte amen X. Jande hitande 2024-2025 laamu o holliti wiide le go'o lewru octobre ɗum fuɗɗata le leydi Mali ndi fe maggal muɗum. Le communiqué mo suudu ministre humminiɗo kabaru jande waɗi le leydi meɗen ndi holliti wiide hono cuuɗi école ɗi gala e jeeyal laamu daaroji fa yedda oɗo sariye kala suudu école fuu jedduno oɗo sariye ɓe gaɗan jukkoje fewde muɗen saraɓe sukaɓe kañi yoga e cuuɗi école ɗi gala e jeeyal laamu o ɗi fuu kollitide beltiki le oɗo golle sanne Sita Sidy Bé.
Lewi hoore su l'école darne hoore mum leydi Mali ɓe holliti wi o sariya ɓamarto gonon leydi Mali ɓe batanɗo sanne caggal muɗum su l'école fuu yeddini o sariya kamɓe ɓe jinginta ɗum. Ɗum ko hollidi kanko Abdoul Kassim Touré secrétaire général walle jommiraɓe su l'école darne hoore mum leydi Mali. Su l'école darne hoore muɗum ndi waran badde o sariya mene ndum meɗe gollidida e charti fuu komo gonon leydi Mali holliti jande waɗe muɗum walla amene wawa yedira ɗi sariyaji hollitade watti fuu so neɗɗo heɓama yedira ɗi sariyaji laamu ana hani tongude jommum darowa darogal muɗum.
Cette responsabilité là.
Lewi saraɓe sukaɓe janggoɓe leydi Mali ɓe holliti ɓe weltike sanne cagganne gouvernement leydi Mali ɓami o sariya ɓe holliti fa hannen ana naato saabe sukaɓe janggoɓe fuu fuɗɗo jande nde watti goto ɓeɗe tewtira laamu on tinno jokkina fa hanne badde ɗi sariyaji jugatma ndi sisugo kayo neɗɗo goto jaɗole walle saraɓe sukaɓe janggoɓe leydi Mali. Miɗen miila watti fuu so laamu holliti charte goto mo l'école hana ɓameɗen muɗum fe goto hana yeddida ɗum saabi soni yimɓe yogaɓe ardekin fuɗɗade jande kañum waɗaɓe fuɗɗa caggal ɓe wawa natade gotun. Miɗen miila hannen watti yettiken so homo fuu bata sariyaji hollita to laamu on yalla kulley ɗin ana ɓama ɗatti lobbi miccunde wi cuu l'école kewɗo ana leydi Mali hannen to jamare ɓe bonlaji jan hewti jippina geddi fuɗɗode ndungu fawtata ñolmen hannen le genni bamako kay nokkuji kewɗele leydi kasin.
Ko ɓuri rewɓele capanɗe jeegom kañi en gon jangguinaɓe ɓamde jeegom fa yetti jeɗɗi lewru septembre ƴaɓɓinondu kono ayri banggal laaɓal ɓeɗo rewɓele jangguiɓe ɓeɗo ɗum woni suudu humminiɗo kabaru jaguji le leydi meɗen ndi le majjundoɓe mbi kon fana muɗum fa ƴewtto yallono ɓeɗo rewɓele kane haybirde cuuɗi gollirɗe muɗum en Mamadou Sama Sekou.
teddingol golleji cenam ko hora dow muɗum e alhaali produitŋaji latto sababu rewɓe entrepreneur en ɓe ɓeydoro yakawere ley leydi ndi e caggal leydi ndi. Non hollitiri Mahamadou Sanogo, secrétaire général chambre de commerce industrie Mali.
Ama norme kañum e institut national de santé publique mballi rewɓe pewnoɓe produit ji ɗi e laaɓal mbelema jeyguji ɗi jiɗe.
Rewɓe horɓe mbe jetti sanne kaɗo Ania yilamaɓe ɗum jono ɗeɗo kawrute hebbine.
Oɗo formation nde walla amin sogo rewɓe laɓɓini ñaɓɓalleje maɓɓe ɓe keɓani hen ko heewi ɓayri jeyguji ɗi yeyete ko bowal. Soko jeyguji ɗi laaɓani ɗum ne wawi addude ñabbuli.
Mbiten wiide rewɓe ɓe na golla le gueɗe kewɗe waltingol kulle kecce e ñamduji.
Fiigol basket sukaɓe rewɓe ngala duuɓi sappo jetti le leydi Mali ndi ƴaɓɓiki yaade koɓe noddata demi final. Ɓeɗo rewɓe le jeyaɓe le leydi Mali ndi ɓe kawi yeroɓe maɓɓe Marok ɓe gatti ɓen baddi 69 ɓen keeɓi baddi 61. Hollitindude worɓele ɓeydo aɗa kani fiidude janngo so lanɗo jeeɓi e leydi Côte-d'Ivoire ndi.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mum itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération Espagnole.
Ko nayri bangal ko noddirten ɗum woni settade kabaruji ɗi. Wattu joni en kalano kabaruji dokketeɗi le beme ande ɗe ɗiɗo kabaruji sa ƴi wakkati jata ni tan jamarde yiɗirta ɗum yaade keɓuɗo ɗeɗo fokke kañe ko nandi e muɗum e video ngaji ɗi fu ya hokka e goɗɗo kasen tawi wakkati neyiɗon kabaruji peneji ɗum wawi wodude kutteji jati. Wattu joni on ɗiɗo golleji gorri ɗum woni ɗiɗo kabaruji peneji gaare keɓɓen sita sidi ɓe ko pewni en dow hen.
Ko heewi le ñalawma hannde o fotoŋaaji ɓamaaɗi na ɗum mu'inaaɗi ana yiltineeɗo beeme annde to. Ɗiɗo fotoji peneeji ko heewi muɗum fuu mu'inaama na ɗum ɓamaama tan faa majjina yimɓe na ɗum fenana ɗum en. Le hakkunde majji ana Google tina ai na ɗum invid. Oɗo mbaawi ɓande ɗiɗo fotoŋaaji mu'inaaɗi na ɗum ɓamaaɗi joppom do ɗeeɗo beeme annde. Ɗum yaltinanan on fotoŋaaji keewɗi goɗɗi ɓattiiɗo fotoŋaaji na ɗum ko nanndi e muɗum. Ɗum waawi laatal sababu e juuɗe moɗon anndude so tawi ko yiltintee ko yon gonga na ɗum so pene. Do beeme annde to wom application ŋaji goɗɗi ɗum gonɗi to mbawɗi laatade sababu faabade on. Kono mbawɗo nawtorade kasen ɗu faa anndon so tawi photo ɓamaɗo yo pene na ɗum yo huunde ko mu'ina. Oɗo mbawi ƴewde neɗɗo joppuɗo tum photo o ñalawma mo yoppi ɗum to o kañen ko halta fewde e photo joppaɗo e hoore. Ɗum fuu ana wawi laatade sababu rende on ƴewde kabaruji peneji na ɗum kabaruji mu'inaɗi faa majjina yimɓe ɗo beeme annde to.
Mbiɗa mila Ali Cisse ɓe keeɓi dow hen faamudu noon mbiretenɓe kala kabaruji ko hokkete toon ko fuu ɓe tinnoɓe gattana ɗum hakkille saabi de wona kabaruji jetteɗi le beeme annde ɗe fuu woni gonga. Wattu joni o yewtere meɗe noddirten zoom sirde e garan haalde ɗum woni kabaru ɓeɗo yimɓele so ɓami fa keeɓi cukalel micciteɗe winde cukalel yettiki le galle yoɗum moƴƴere mawde. Noon a tawan wakkati muɗum nde du no saraɓe woɓɓe antoto pottata huyirde a tan ɗanta ko fe wakkati fuu ƴewdoto cukalel ngel no wori hono wori Ousmane Niali Bouly.
Le galle sini holtama wiyede won ɓeynuɗo sakiraɓe joomu en fo gaɗan ko mbawi fo patte ɗum yiggite. Hono wirete ni wargol suka le galle yo moƴƴere noon gonga ɗum moƴƴere ka ɗum yata caggal imma daraji yogaji. Inniraɗo ana warta cuuɗi caggal ɓeynugol mum kabaruji kewɗi tawata yeeso muɗum ɗi daronto ñande fuu hono rafi suka ɗanade mawɓe wonko andini ɗum. Ka noon ɓe arande muɓen heɓude ɓinguel ko heewi ko milayno tawata yeeso muɓen caggal nde weltare. Jemma ana wara suka ana fuɗɗa wullude kañe kabaruji goɗɗi kanɗi waɗanede keccel ngel. Ana wawi hono cukalel ngel doman ha mawɓe muɗum fuɗɗa ɗanade tan fuɗɗa wullude. Inniraɗo ana wawi wadde jemma kuɗɗo tawe ɗanaki yummo beete guite muɗum fuu ana ɓuuti na ana mbojji. Abbiraɓe yogaɓe ana mballa inniraɓe daranade nangude suka debbo keɓuɗo ɗum weeli hoore. Ka noon yogaɓe pati ɗoygol muɓen bona saabe bullali suka wiyan joom suudu muɗum ya véranda na ɗum ƴiwa ley suudu ɓe kawtindu kay tawene no wirateni caggal kambu nema woodi.
Aywa caggal kammu nema woodi ɗo karbaruji ɗiɗo woɗi garta hadde ɗum woni kikiɗande sakiraɓe min jooti on sanne heɗade heƴuji amen ɗi. Ɗiɗo kabaruji fuu onon jogiiɓe numéro ji ɗi whatsapp ɗi min mbiya numéro amin whatsapp o moni o warti toon kasen ɗum woni 99 99 99 10. So jeeyi ɗum woni dow facebook to taw on ceynoto oɗo numéro o ñoƴƴi toon ni on jahan ley ɗum woni mo whatsapp amen o. Min mbiyan fa hannden ɗum woni kabaruji amen ɗiɗi oɗo mbawi hettinade ɗum dow oɗo numéro momin noddirta wattu jooni o service kunofoni o oɗo numéro numéro woni 37 321. Wajib sénateur on fait so bout noga e crédit kay e dum woni e dum téléphone modon no min birata so ngabbi do bema me ande to do ngadi www.topresidiotamen.org do bayte ton ido kabaruji min bi o fadi je feino konande do no do e sedde yowtere meden de ana woti wassalam meden den andirdon no altinere fu doroobe yowoto ko roobe golli ko roobe gollana fa yotto toraji ngattede fewde roobe wattu jone ngadan haldono kabaru jande no wori le leedi meden di dum woni yobbe bindi no biireten be biile worbel be sa jeewi tawan le teme doron fu chapan jeegom e jeegom be an je bindi roobel be du sa jeewi le teme doron fu a tawan ko yaata chapan de jaddom e jettonan je bindi non suudu humindo kabaru jande delde le leedi meden di hollitiri wiide dido kabaruji ka dum e tayde fu be bi hitit Allah jumoode an gonti e matere ko nayri bangal ciudi dum woni ko noddirde bali kalando suka do mobe jangintebe bi dido tidalaji e be joggi dum sanne fu fota no robel be kan yuttirade le do nokkule fa njaha e janga e ton dum woni hedja men gomi noddirde do wattu jono dum woni ko nayri bangal lamu kanya fa yotto bingulidi yanka ko lobbo min jowi dum dow nyaloma kejjenado jande leleedi ndi ko yambinali jetti lewru septembre jabbe non do leleedi malindi fa kebe famtare ngare kede ko mine Usman Nyali buli min pewni on do hen ko nayri bangal jiile bindi dum faboto jomum no way windirde kanye fa yotto no way jengirde le leedi malindi be kollitir nyaloma hando lero belbe sa subi ki temdro fatta chapande jaddon be an je bindi non kanko madame Silla Fatoumata Hamma Cissé lamiru sudu noddirte education non formel et de langue nationale le leedi malindi hollitiri wiide
être alphabétisé c'est
latade jangudo bi ekitade jande e bindi do engal modon wo ekitagol jande e bindi biyetengol bulngol nattengol le hakke balde debbe e joyi mo ekitagol jande e bindi du gol wula sanne nattengol hakke balde chapande jeego anatondu ko wiete ekitagol jande e bindi ko yawnataake non fu ko watte hakke lebbi jeego le mali le warbe teme doron fu ona hakke chapande jeego e jeego won ekitibe jande e bindi le rewbe teme doron fu chapande jeedo e jatton won ekitibe jande e bindi ekitagol jande e bindi wadan faane daro e dande mudun hakkunde himbe
dans la société
imma draji kewdo gonde wadde nyaloma hande no yalla jamaandan famine nafa ko tongi do yide bindi ka dum e tayde fu fa hande tidalla jano gonde matet non kanko madam Silla Fatoumata Hamma Cissé hollitiri wiide
tous les grands programmes
yojji mawde fu le gollide officerie CMDT Comatex ana nawtro ekotogol jande e bindi ko paminami himbe ekitagol jande e bindi le Mali yo mere mere non kanon andon wiide wonti dallaaji godudi titi dallaaji ana pawi do kabaru titi dalla jawdi gollirdi titi dalla goddo mo fanda sanne yo rafi jamaare de jabudi jangude titi dal tata mo min joggi yo rafi kanan kobe nokkuje de wattude hen koyde mubben no yidira o futti dalla jaati won burdo ma
plus grosse difficulté
le ondo wattu fu kambe himbe wonbe bankaji kanya fa yotti obomako be tediki yigol bindi ko nafata be
do ekitagol jande e bindi jatteji gon kanya timugol bindi min do nafi kan sanne nafa ekitagol jande e bindi ana mawni fu buri do kabaru jaagu nafa mon ana mawni sabi jangude wana jande francin kore tan kanya arabun kore ekitagol jande e bindi ana wada amen bilta koy amen fay do kabaru daranaade jawdi mun
yana boli
les régions kulikoro nokkule kewde ngodi do mawbe mbawi janginede yalla na mbawa janginde ko hemuden kanye windude Amadou Sanago goto kumino kabaru jandile academie kulikoro kedden ko masifi do hen
dans le cadre
do kabaru hejoji ekitagol jande e bindi hejongo lamali o bam hikka eden jogi santuruji nogay ekitagol jande e bindi watte gondudi gollude e nokkuji jande gattele mumen hakeli bi jeego debbo na gor goto subete fa jangina hitande hikande jomun yobete lewru fu ujinaji jeddi holtini wiide nokkuji ekitagol jande e bindi e wana rewbe tan goni leemun warbe du ana hen nana wiide yodum jande baliki enno
ka du tayde fu li lamu banyagarobe kollitiid nokku fu wala ton do mo mbawi jenginede nyalom handen o hono be jidirino Abdoulaye Kassogué kanyum woni maire ngalure banyagara
il est plus qu'important
mo isane nokku tawe do ekitagol jande e bindi watte sabi won himbe e jande mu en l'école joutay fu buri hedde rewbe won abira meden du e jangali o nokku do ekitagol jande e bindi watte fabor be balikin yalla nan janga fa be dro famu tinno du kabono koy mubben eden wayi du beedude yirwere kredouji di
micciti de wiru konayri bangal jenginede bindi idum wade le delde sappo e tati le leedi meden di